well. We agreed that we need to find them, link them, treat them and retain them in care. So that's why we're here to share this song with you today. Yeah.
Kama mzazi unajua
hali yako ya ukimwi. Lakini mke au mume wako na watoto wako hawajui hali yao. Na watoto kweli hawana uwezo, wanakutegemea ufanye uamuzi. Ni jukumu lako kuokoa maisha yao. Uamke sasa, uwapeleke ili wapimwe. Amka sasa, kila moja twende, fanya uamuzi, tuende sasa. Amka sasa, kila moja twende, tuwapeleke watoto wapimwe. Amka sasa, kila moja twende,
twende, twende.
Tuwapeleke watoto wapimwe.